Guru. Nami.
Nami. Go in.
DJ Zengerman.
Kwatu ni kwatu, oe ni soche. Hutu yatu ni yatu, oe ni soche. Ise kwatu ni kwatu, oe ni soche. Hutu yatu ni yatu, oe ni soche. Ise ni soche. Ise ni soche. Ise ni soche.
Nami.
Usasala
tina mandaba ya mpiri. Usasala tina maodo ya mpiri. It's like munga ni learning a business. Nifuna ba famili na vanzanga kunijombolola. Pati bebe ndeba ngoni pitilila. Pati bebe ndeba ngoni chakirida. Nakalizo ni fulu fulu. Manzine nilipena vona nchito because asundena paka kumaveni. Gati ushu usha funsa kubrain. Ine mind yanga inapindea muka. Ulo ni pavantu ine ni mapala uka. Ine mind yanga inapindea muka. Ulo ni pavantu sima toka. Back to the beginning. Uzasala tena mandaba ya mpili. Uzasala tena maotho ya mpili. Netipine natenga sima hapu na piamu. Wasalati watambamu. Wasalati waka mbatikansi. Haso niweka. Elo ine nishuku vintu visitika. Atula ebi ni taba glazi.
Ise kwatu ni kwatu. Uwe ni soche, hutu yatu ni yatu, uwe ni soche. Ise kwatu ni kwatu, uwe ni soche. Hutu yatu ni yatu, uwe ni soche. Ise ni soche. Ise ni soche. Ise ni soche. Ise ni soche.
Hard through is what I need to do. It's how my mommy taught me. It went to where mwamona. You need to pass through this. Ni naimvela feeling kumutima. Nikalipe na tuma baniposa. Who's this? Answer this nami. What is it? The starting explanation. Susi baba pewa fika iwe ni panjila. Bali ma bodyguard bavala ba black. Baza kushuta iwe ni shiwa mwalila. Juta yako iwe ni shiazima. Ile kumvela so kumvela manta kumutima. Bachikuru tamene ni naba usa. Na tinifuna teku pushinga. Na kumaintain at this level.
Bantu wa matundo kazichita wa matawa. Ni wambiri wa mafunja na mafest ni mapaya. Ni wambiri na chumba ilo nisi wa chivawa. I'm top monga chunta. Maheta ya dianghawa ise tikanghala. Na nami nkani nkani mane. Muhudu ni soche chipanga tema plani. I'm on to the next monga mukamba jiga. Wakai wa nitamba fulu kelo ya mafiga. Ise kwatu ni kwatu oe ni soche. Hutu yatu ni yatu oe ni soche. Ise kwatu ni kwatu oe ni soche. Hutu yatu ni yatu. To worry in your soul, yeah. It's in your soul, yeah. It's in your soul, yeah. It's in your soul,
yeah. MB Generation.
It's a quatu ni quatu, worry in your soul, yeah. Hutu ya tu ni ya tu, worry in your soul, yeah. It's a quatu ni quatu, worry in your soul, yeah. Hutu ya tu ni ya tu, worry in your soul, yeah. It's in your soul, yeah.